Let us remain standing. Asibese lokho simile umzuzwana nje senzele umkhuleko singakhothamisa amakhanda ethu.
Our gracious heavenly Father.
Thank you, Lord.
Baba wethu asizweleni nomusa ngempela singabantu abanenhlanhla kulobu busuku okuthi singabuka ebusweni bakho obukhazimulayo futhi sibize wena ngobaba wethu sazi ukuthi sidlulile kufeni sangena kuphileni ngenxa yokuthi umoya ongcwele uyafakaza ngathi ukuthi singamadedana namadedakazi kaNkulunkulu futhi yena ungufakazi wethu ukuthi sesidlulile kulowo muqa Ngokuba izinto zezwe esasivame ukuzithanda futhi sizisibekele isifile manje futhi sivuswe kabusha kanye noKristu futhi sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuye sijabulele ubukhona bakhe sikubonga wena kanjani ngalokhu futhi kulobu busuku kulo mcimbi sizokhuleka ukuthi yena uzosivakashela ngendlela enamandla kulobu busuku busisa leli bandla elincane esilithandayo nenhlanganyelo enkulu nothando esinalo ngalo nomelusi walo nakuwo wonke amalungu nakulabo abahlanganyela nathi lapha kulomhlangano futhi siyakhuleka babo sezulwini ukuthi kulobu busuku kuzoba busuku obukhethekile ukuthi sizokhumbula isikhathi eside ubukhona bakhe kulobu busuku kwangathi uma bekhona kulobu busuku lapha bangayazi inkosi ujesu njengomsindisi wabo sequ sengathi bangamthola kulobu busuku inkosi lowo owaphumelehlane ukuyobheka izivu ezilahlekile ezingabuyelanga esibayeni siphe khona nkosi futhi kwangathi kungaba nesihawu ekamu kulobu busuku ngokuba yilokho esikunxusayo egameni lenkosi jesu sicela lokhu amen ningahlala phansi kuhle kakhulu ukubuyela kuleli thabenakele noma ibandla kulobu busuku ukuba nenhlanganyelo ekahle futhi namuhla ngisanda kuphila ngezigaxa ezincane zayizolo kusihlwa futhi ngibuka izethameli futhi ngibona ebehlukene nobuso engihlangane nabo ukuthi mina ezigadini ezidlule bengifuna ukubuka phandle futhi ngixawulane nabo noma ukuthize kodwa wo besileyithi kancane futhi ngavele nje kwadingeka ukuba ngiphuthume kodwa ngifuna nazo ukuthi bebebaningi lapha izolo kusihlwa engibaqaphelile kweminye imihlangano futhi manje izolo ebusuku ngikathi ngiye ekhaya futhi bengitshela umkami ngathi kazi kuyoba njani uma sesiwe lomuqa na ngimi lapho ngibheke phansi futhi ngithi awu kukhona umfowethu sibanibani futhi lapho lokho kuzobe isikhathi sangempela futhi silubheke ngabomvu lelo suku futhi maduze maduze futhi angazi ukuthi kuyoba nini kodwa ngokuqinisekile kuyoba yisikhathi esikhazimulayo ngiyakholwa ukuthi uJohane emva kokuba esebone izinkazimulo ezinkulu zikaNkulunkulu futhi zazembuliwe kuye kwethe isambulo wathi noma kunjalo woza Nkosi Jesu wabona ukuthi kwakumangalisa ambalwa cishe emavikini ambalwa edlule ngangisekinston eJamaica futhi abantu abaningi babecabanga futhi benza nokho ukuthi imibono ivele emsamo kuphela he lokho akusikho ngisho kweshumi kwayo lokho akukhona okwamashumi ayisishiyagalolunye awodwa kwayo ivela ngaso sonke isikhathi yonke indawo futhi akukho nesisodwa isikhathi owodwa owake waba nephutha The Christian businessman, a full gospel businessman, ngangivakashile noma lapho njengesivakashi esiphethe umkhandlo futhi kwasekudlule ubusuku obubili futhi sasibe nokushunyayelwa kwevangeli bese kuthi ke nokuthi ukujwayelana nezithameli nokuzwa umoya wabantu futhi ngathi ngikholwa ukuthi bekunganela kulobu busuku uma besingakhipha amagadi omkhulu akathile futhi siqale ukukhulekela abagulayo futhi inkosi yasibusisa futhi wadlula ubusuku besibili
and then we'd walked into the
kwale ke sasingene egumbini lokudlela eFlamingo Hotel lapho ekudleni besingakubiza kanjalo lapho sasihleli khona futhi yonke into lapho isekelwe phezu kohlelo lwaseYurophu lapho ukhokha irendi yakho ukhokha isikweletu sakho sokudla konke kuhambisana nerendi futhi sasidla isidlo sasekuseni futhi kwakukhona isibalo esikhulu se-full gospel man lapho kanye nabanye futhi futhi kuqubuka umbuzo leyo mibono bathi iyamangalisa kungaba kuhle uma bengavela noma yikuphi
Oh,
ngathi bayakwenza impela ngokuqinisekile futhi ngathi lokho akuphulukisi muntu ngathi uma uke waqaphela ngibuza abantu ngabe lokho kuyosiza ukholo lwakho ukukholwa uNkulunkulu na Imibono ayiphulukisi uKristu sevele ukwenzile lokho kungokusiza ukholo lwakho nje yinto ethile nje uNkulunkulu ayengezile isibusiso athembisa ukusithumela kuqinisekiswa kwezinsuku zokugcina sizongena kulokho kamuva iviki lonke Kodwa sasihlezi etafuleni futhi ngathi lapha manje umoya ongcwele ukhona manje futhi umfowethu Shakariyeni iningileni liyamazi umfowethu Demos nomngane wami wesifuba kakhulu nomfowethu Argen Bright futhi abaningi abehlukene umfowethu Sonmo omongameli namasekela mongameli nokunye nokunye befull gospel man futhi ngathi lo mfana oza lapha uyagula uweta futhi wasondela eduze kwetafula nomoya ongcwele waqala ukukhuluma kuye futhi wamtshela wathi manje uhlushwa inkathazo yenhliziyo umkakho naye ungumKristu uyakholwa kodwa uyesaba futhi lokho futhi uqala ukumtshela ukuthi wayengubani nakho konke ngakho futhi lowo mfana wacishe wawisa indishi yebhotele epuletini lami ngakho ke wathi lokho kuyiqiniso kakhulu mina ngaze ngimtshela hayi mina kodwa umoya ongcwele wamtshela ukuthi yini eyayingalungile ngomkakhe ekhaya kanye nomkhuleko wabo ababekade benawo ndawonye ngalokho kuzanga phambi kokuba ahambe ukuthi inhloso yakhe kwakungukungibona ngalolu zulu hohe wathi nje akaquleke futhi wathi angiqondi nje ukuthi lokho kwenziwa kanjani ngathi nami angiqondi Into kuphela engiyaziyo ukuthi umfowethu Shakariyeni noma uxolo umfowethu Duplessis nje wayephumile emotweni ngenkathi ngishayela nginyuka umfowethu Mesia kanye nami sasekhuluma ngomoya othandekayo kuleli bandla siyakuthanda lokho inhlanganyelo enhle kangaka lokho kuhle kakhulu umfowethu uqhubeka nalokho Lokho kuhle kakhulu mfowethu uMelusi futhi lokho kuhle futhi sasikhuluma futhi mina wathi mfowethu Brenham ngiqedele unokuningi kokunzima ngathi qabo into engimangazayo umusa kaNkulunkulu ngathi ngiwuqedile umusa wakhe izikhathi eziningi kodwa ngisoze ngawuqeda umusa wakhe futhi ngijabula kakhulu ngalokho Futhi ngakho ke sasikhuluma etafuleni ngalokho kuza khona ke kwaba nosifazane osemncane owehla ethwele amashidi ngehlombe lakhe ehla idabule endaweni eya kwelinye lamaholo ukuyondlala imibhede ngathi manje nakho lokho kukhanya ukulenga phezu kwaleyo ntombazane ngathi vele uyibize ibuye lapha futhi sayibiza yabuye nomoya ongcwele waqala kuyitshela ngazo zonke izinkathazo zayo Kuthe yayingesu yomKristu ayikholwa livangeli eligcwele ingahle ngikusho lokho yayenze umsebenzi wobungcweti futhi lapho iseyingane encane nonina wayeyise esontweni futhi yayine iminyaka eyishumi nambili kudala noma ukuthize yayibhaphathiziwe kodwa ingakaze iye esontweni ingakho ngathi ayisiye umKristu
The church doesn't make you a Christian.
Ibandla likwenzi umKristu ibandla likusiza kuphela ukuthi ube ngumKristu likusiza ukuthi uhlale uyiloko ozalelwe kukho likusiza ukuthi ugcine ulwazi lwakho ngenkathi usahlanganyela nabazalwane bokholo oluyigugu olufanayo
And then while sitting there I was
Ngasukuthi ke ngisahlezi lapho ngangibuka nomfowethu Demos Shakariyeni wangibiza ngaphuma kuko futhi wathi yini indaba na ukube ubengeke akusho ngaleso sikhathi
I said remember thus saith the Lord someone
Ngajikumbule isho kanje inkosi umuntu oseduze nami olungiselela ukufa
And there's going to be some young man
Uthi kuzoba khona insizwa ekhafula igazi emlonyini wayo
Kuthi
ngathi uphi uBilly now? Baningi benu bayayazi indoda nayo uBilly Paul unina washona sengane encane nje futhi ngimtshalile inxa zonke esikhathini sasebusuku sasingakwazi ukuthenga amalahle yanele ukuze abambe umlilo ngakho ke sase ngangibeka ibhodlela lakhe ngaphansi kohlombe lami kanje futhi ngimgcinele lona lifutumele busuku lapho evuka ekhalela unina ngangifaka ibhodlela emlonyeni wakhe futhi wangicela lapho efa hlala noBilly njalo futhi besingoshomi bangempela futhi ngakho ke yonke indawo engiya kuyo ngithatha uBilly futhi unamathele kimi Ngakho ke manje ke uBilly wayelungiselele ukwenyukela kukho abakubiza ngokuthi the Garden of Hope ukuze athole ezinye izithombe. Ngambiza ngokushesha ngathi ungahambi, kukhona kulungiselela ukwenzeka. Izikhathi eziningi imibono esho izinto esingazi ukuthi ziyini. Abaprofethi beBhayibheli babengazi ukuthi yini ababebhala ngayo, bavele baliloba nje ukuthi babengamadoda aqinisekisiwe aphefumulelwe. Futhi umfowethu Shakarian wathi umfowethu Branham uthi kuzokwenzekani na? Ngathi angazi othile, babengenawo amazinyo futhi ngababona behefuzela kabili futhi bava, futhi omunye umuntu bathi bakhafule igazi emlonyeni wabo. Kwakubukeka njengensizwa futhi wathi angeke afe, akakakulungeli. Sabeke sesibuka futhi ngazizwa ngiholeleka kuye Jamaica kodwa hhayi ePuerto Rico. Ngakho-ke lapho sithole isikhathi, kufika isikhathi sokuya ePuerto Rico, indawo efanayo lapho leyo ndiza yawela khona lapho eJamaica, futhi yabulala bonke labo bantu babebukeka njengezingulube ezilenga ebhandeni lokuphepha. Izinto nje zomzimba wabo wavele wasongeka futhi bayifuqa, futhi thina lapho indiza isahlezi lapho ngenkathi singena, futhi indiza yethu ibu uya ukusithatha isiyise ePuerto Rico, yaqhumisa amapistini endaweni efanayo lapho bema ukuba basithathe. UBilly wathi, baba, unesiqiniseko sokuthi kumele sithathe ngisho ishansi kuyona? Ngathi umkhandli we-The Christian Businessman wathi, ngifanele ngize kungenxa yokuhlanganyela kumkhandlu ukuthi ngiya kulobu busuku obuthi abube bubili. Wathi, yakhumbula lowo mbono na? Ngathi, yebo. Kodwa izinsuku ezintathu kamuva ngenkathi ngifika ngangimi phakathi lapho ingathi angikaze ngibone noma yini enhle kangaka ePuerto Rico, nomfowethu Fred Swartman angahle abe lapha kulobu busuku, umngane waseCanada ejwebule izithombe, futhi lokhu okukhulu unakho kuhle lapha eFoenix, kuhle Los Angeles, kuhle eMiami, kodwa bekungeke kubambe ikhandlela ePuerto Rico. Wo, yinhle futhi angikaze ngibone noma yini efana nayo empilweni yami. Lezo zixobo ezinkulu ezeluleleka lapha yahe ingxenye yemayela okuvuleka, futhi izinyoni eziphingi amaflamingo zihambahamba emapaki ashisayo nakho konke, futhi angigaze ngibone noma yini fana kakhulu nezulu. Umfowethu Swartman waphenduka wathi, mfowethu Branham, izulu lifanele libukeke kanje? Ngathi, oh, bekungeke kubambe ikhandlela ezulwini. Wathi, oh, bona lolo lwandle lukhulu? Ngathi, kodwa kungukuzamazama komhlaba kwenza amagagasi. Ngathi, kodwa kuzoba nokuthula lapho uzobe egeleza ngokuthula njengoba kungakwenza. Futhi ngathi, ngeke kube izinyoni ezipinki amaflamingo ehambahamba ipaki, kuzoba izingelosi zihambahamba ipaki lapho sihlanganyela khona. Futhi kusenjalo ngabona umamezala nobabezala beza behamba eduze kwami. Umkhwe wami usehambe manje cishe iminyaka eyisishiyagalombili eyishumi. Futhi ngawo lowo mzuzu ofanayo umkhwekazi wami wayedlula ukuyomhlangabeza, wafa ngaleso sikhathi esifanayo. Futhi lapho amahora amabili kamuva lapho ngifika eMiami, ngashaya ucingo ukuze ngibone ukuthi konke kwakunjani ekhaya. Umkhwekazi wami engenamazinyo wahefuzela kabili, wafa, indodana yakhe ingakakulungeli kufa ngaphezulu noma ngaphansi othi ukuhlulwa uphuzo. Waquma umongozeni ngenxa yokopha esisweni sakhe, futhi wavele waphimisa igazi emlingeni wakhe indawo zonke. Umfowethu Shakarian wangisha lucingo ngolunyosuku wathi, futhi Branham, angigaze ngibe nalutho olungangishaya kanjalo ukuzwa ngalokho. Niyabo, kwakungokwakhe nje ukubiza lowo mbono ngaleso sikhathi ukuwumisa ukuze ungazi ukuthi kwakungubani, ukuze kube yinto ethile yakhe ukuthi ayiqonde. Wathi, ngikholwa ukuthi inkonzo isiqala ukusebenza manje nje, kwangathi kungaba njalo. Kwangathi khona lapha eFoenix kwenzeka okuthile okuzogqugqumezela wonke umuntu, umoya ongcwele ungene phakathi kwethu bese wenza okuthile okuzovele kusenze siqinise izikhali futhi silungele ukufika kwakhe. Inkosi ibusise. Manje hayi kunigcina kade ngoba nimile, kodwa nizijamele ezinhle kakhulu. Ngibukeka sengathi ngingavele ngikhulume ubusuku bonke, kodwa ngeke angiqageli. Kodwa ngicabanga ukuthi izolo ebusuku benicabanga ukuthi bengizama. Ngizoninikeza ithiphu encane, ngakhuluma ngendaba ngokunye kusa ethabelekele lami. Ngaqala ligama enxa lesishiyagalolunye, futhi ngaqeda cishe ligama enxa leshumi nambili. Ngabatshela ngaphambili nokho ngokuthi ukuzwa, ukuqonda nokwenza. mhlawumbe ngelinye isonto ntambama noma okuthize singase singene kuleyo ndaba efanayo isikhathi esingangonyaka umoya ongcwele ubulokhu usebenzana nami ngokukhuluma ngakho futhi ekugcineni ngakhuluma ngakho ebandleni ngiyakhohlwa ukuthi mangakabathephu abafana ababe nawo ngaphambi kokuba sihambe ukuwathatha ake siphenge manje emabhayibhelini ethu masinyane esahlukweni sesikhombisa sikamathewu ongcwele futhi thina asiqale kufunda sini lamashumi amabili nane ngalokho yilowo nalowo owezwa lawa mazwi ami awenze ngiyakumfanisa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala yayithela izimvula kwafika izikhukhula kwavunguza imimoya yayishaya leyo indlu kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala
And everyone that heareth these sayings,
God, they know always what Lawa Mazi, Amyanga wins, Uyakufanis and Endo, Taizula, Eaka, Indria, Yopes, Uguzitabat.
And the rains descended, and the floods came.
Later is in Vula, Wafiga is Kukula, Wafunguza, Mimoya, Yaisha, Yaleo, Indru, Futi, Yawa, Waba, Kukulu, Guaguayo.
May the Lord add his blessings now to the reading of his words. I wish to speak for a few moments
inkosi ingenezela isibusiso sayo manje kufundweni kwamazwi ayo ngifisa ukukhuluma imizuzu ana embalwa ngendaba ethi isivunguvungu esizayo
and I trust to God that we will be able to yield ourselves to God
ngoba kuNkulunkulu ukuthi sizokwazi ukuzinikela kumoya ongcwele
Anyone knows
that no yazi ukuthi angiziyena umshumayeli lokho ukuthi kukhona abashumayeli emva kwami lapha
I never got the education to be a minister.
Angikaze ngiyithole imfundo yokuba umfundisi kodwa ezindleleni zami zakudala ezihamba kancane kodwa mina inkosi yanginika ukuthi enze okunye okumele ngikwenze.
But I love to take a time so I can
Kodwa ngithanda ukuthatha isikhathi ukuze ngikwazi ukuchaza ngikwazi yonke inkosi na nangobuhle bayo futhi ngizame ukutshela abanye ngakho futhi manje siyakhuluma kulobu busuku ngokuthi isivunguvungu esizayo
and if I fail in words to express what I feel in my heart I pray the
Kodwa uma ngidlileka angamazi ukuveza engikuzwa enhlizweni yami ngiyakhuleka umoyo ongcwele uzokwembula
Jesus was speaking here of Jesu wayikhuluma lapha ngesiphepho
esizayo esifanele sishaye wonke wesilisa na wonke osifazane ozelwe emhlabeni
There's just no way out of it
Ayikho nje indlela yokuphuma kuso leso siphepho sizokushaya ngezinye isikhathi noma isinye futhi kuye ngokuthi hlobuluni lwensisekelo naso noma ngabe indlu yakho izobhekana naso yini noma cha
There's been many lives saved.
Kube nezimpilo eziningi ezisindisiwe ngenxa yokulungiselela iziphepho.
And there's been many a life lost because of failing to take.
Futhi sekube nezimpilo eziningi ezilahlekile ngenxa yokwehluleka ukunaka isexwayiso neziphepho ezizayo.
Not long ago. I was told of a story that happened, I believe I read it.
Ngikudala ngatshelwa ngendaba eyenzeka ngekolo ukuthi ngiyifundile ephephandabeni ezansi eFlorida. Baneziphepho eziningi ezinkulu ezashanela zadlula eFlorida izishingishane ezingena zisuka olwandle futhi zilethe amanzi izindlu zasedolobheni akhuphukele edolobheni futhi ashanele akhiphe yonke into.
And I'm told that their weather
futhi ngitshela ukuthi abaprofeti babo besimo sezulu bahlale beqaphele izivunguvungu ezinjalo futhi engandlela thize ngokusebenzisa izinto ezincane ukuthi bangaxhumana nokushintsha kwesimo sezulu kanye nomkhathi
that which way this weather is gathering that
ukuthi indlela lezi simo sezulu esibuthana ngayo esiyoveza isinye salezo zivunguvungu ngoba bakwenze isifundo sempilo nanga amathuluzi athile nezinto isayensi ebahlinzeke ngazo bese kuthi ke ngokubiza phambili nokuzwa ukuthi isiphepho sizanga yiphi indlela ukuthi sinomoya ongakanani emva kwazo ezinye izivunguvungu zizanga yiphi indlela leyo mimoya noma uyakwazi ukulwa ukusunduza isiphepho
I could stop here and preach for an hour on that
Bengingama lapha futhi ngishumayele ihora kulokho ukuthi kuthethe isiphepho esikhulu kakhulu esizayo
It takes a higher wind to turn that storm
Ngutata umoyo pageme kukukula leso ziphepo kukanjalo nanamudla futhi sonke siyazi ukuthi sinesiphepo esizayo.
And the only wind that I know that
can turn kuphela komoya ngiwaziyo ongaphendula lezi ziphepho kuyoba yilo umoya ovunguzayo owawa ngosuku lwePentecost.
I'm told that there's men even in the city now speaking against communism.
Ngitshela ukuthi kukhona amadoda angisho edolobheni manje akhuluma ngokumelene nobukhomanisi futhi afanele abe njalo, kodwa ukukhuluma ngokumelene nakho akwanele. Sifanele sithole ukuthi zingayiguqula kanjani into.
And then there is only one thing that can turn that storm.
Futhi ke yinye kuphela into engaguqula lezo ziphepho, futhi lokho ngukuthi isiphepho esinamandla kakhulu esingasithandela futhi siguqule indlela yaso.
And these prophets of the weather in Florida are pretty accurate with their prophesying.
Futhi laba baprofeti besimo sezulu eFlorida banemba impela ngokuprofetha kwabo, babekelwe leyo nhloso ukuxwayisa abantu. Bengifunda ngiyakhohlwa manje nje ngikhona ukuthi bekusephephandabeni ngeziphepho eminyakeni embalwa edlule esasisendleleni yaso sinqamula eFlorida, enkabeni yeFlorida. Nazo zonke izifunda ezizungeze i-Okeechobee zaxwayiswa ngisanda kusuka lapho cishe emavikini amahlanu edlule. Futhi kwakukhona indoda engumakhelwane eyayihlala ixhumane nalomsakazo ngazo zonke izikhathi ngenxa yalezi zivunguvungu, futhi yayingumkristu owaziwa kakhulu, futhi yezwa ukuthi isishingishane esikhulu sasiza ngaleyo ndlela sisonta phansi izihlahla, futhi wonke umuntu waxwayiswa ukuba afinyelele endaweni ephephile. Futhi yacabanga ngomakhelwane wayo owaye nepulazi lezinkukhu nezinye izakhiwo ezilula nezinkukhu zabo phakathi kuzo, izindlu zazo zokufukamela nokunye nokunye namahhoko abo. Lapho konke ababenakho empilweni kwakuboshelwe nalezi nkukhu ukuphila kwabo, futhi yagijima ngokusheshe ipitizela yakuphukela esangweni yase imisa imoto yayo, futhi yagxuma yaphuma yase ithi kulo mfo,
"Take all the chickens.
Thatha zonke izinkukhu bese uzibeka endaweni yakho yokuphosela esiphepweni, futhi phuthuma kwesami ngoba kuza isishingishane noma isiphepho esizosondela yonke into phansi."
And the man stood and looked him in the face.
Indoda yasukuma yayibheka ebusweni yase ihleka yase ithi, "Umpedo, ngike ngabezwa bebikezela izinto ezinjalo ngaphambilini futhi akuzange kwenzeke." Futhi umakhelwane ongumKristu wayexuxuma kakhulu wathi, "Kodwa kuthiwani uma kwenzeka na?" Sizwa kuPawule kunjalo emqeno, "Ngizwile ngalokhu kuzokwenzeka, futhi lokho kuzokwenzeka, kodwa kuzokwenzeka ngolungelo lezi zinsuku, futhi kusifanele kulalela zonke izixwayiso." Kodwa le ndoda yathi, "Anginazo isikhathi sobuwula obunjalo, ngifune izinkukhu, futhi anginazo isikhathi sokunjalo." Futhi yamemeza umakhelwane wathi ngegama likaNkulunkulu wathi, "Shiya lezo zinkukhu zodwa khona-ke John, futhi uze ngokushesha wena nomndeni wakho. Uma ungafuni ukukholwa, vumela umndeni wakho uze."
And he said, "I will not have my children."
Futhi yathi, "Ngeke ngenze izingane zami zixhuxunyiswe yizexwayiso ezimbalwa zomsakazo. Mina nabantwana bam sinqume ukuthi sizohlala njengoba ngihlala.
And my wife will listen to me because I am the breadwinner of this home.
Nomngami uzongilalela ngoba yimina wondlayo kuleli khaya, futhi umele angilalele, ngingumphathi lapha, futhi ngeke ngenze abantwana bami baxuxume noma badatshulwe umpedo." Futhi umakhelwane wabenduka futhi waye ekhaya lakhe endaweni yakhe yokuphosela. Futhi kungazelelwe amafu ayephezu kwakhe ngaphambi kokuba bakwazi. Yileyo indlela ukwahlulela okushaya ngayo kufika ngokungazelelwe. Uyazibuza ukuthi kungafika kanjani lapho ngokushesha kungaka? Yobole kanjani amadoda anonya ake ajuka uNkulunkulu ewa futhi ekabalaza besethi ngangiphatha kanjani ngalendlela na konke zonke isisekelo sashanelwa zaphuma ngaphansi kwakhe kumzuzwana kuyakhokhela ukuthatha isexwayiso.
Oh, you might laugh at the messenger. You might be able even to kill him.
Ungase usihleke sithunya ungase ukwazi ngisho ukusibulala kodwa angeke ubulale umlayezo uyoqhubeka ngokufanayo nje.
God's message is eternal. His words will never fail.
Umlayezo kaNkulunkulu uphakade amazwi akhe awasoze ehluleka.
Paul was successfully in heaven. Paulu
waphumelele kwenzeni uStefano wakhandwe ngamatshe kodwa kuye yonke impilo yakhe waze wanikela kuKristu akazange akwazi ukudeda kulowo mlayezo.
I see heavens open and Jesus standing at the right hand of God.
Ngibona amazulu evulekile noJesu emi ngakwase kwinele sikaNkulunkulu kukhole kumambile kwakungesise sithunya kwakungumlayezo ayenawo.
While the storm swept
ngekathi izipepo zishalele zadlula ezweni sabamba indlu yezinkukhu kanye nomlimi futhi abazange basitshole isidumbu sakhe umkakhe elwa ngamawala futhi babehlala eduze kwechibi elikhulu okechobi futhi amanzi aqala kuphakama njengoba isishingishane siphakamisa amanzi le kusukela ezansi kwechibi. Yiloko okwenza abe yingozi kakhulu awajulile izikepe ziyazamazama futhi yileyo ndlela amakatazi yakhuphuka ngayo futhi akumbuqele izikepe ngaphansi kwawo. Izivunguvungu ziyafika zivele zishwibe amanzi bese ziwathwala amamayela namanzi ayashanela kwaze kwathi umama wazi ukuthi kwakungekho themba kodwa kuyisa abantwana bakhe esicongweni sesakhiwo. Futhi wathola abantwana bakhe futhi wababeka esicongweni sesakhiwo bebambelele kushimule kwendlu. Futhi kodwa-ke izilwane zasendle i-cotton mouth mokasini ngiyakholwa inyoka ebulala kakhulu kune-diamond back rattler yakho babekhaza ukuze baphephe futhi bangena nayo ophahleni. Futhi ngokulalela umyeni wakhe ngokunganaki isixwayiso wayefanele washaya phansi ngonyawo futhi washaya kodwa wayedingeka ame futhi abuke lezo zinyoka ezinonya ziluma abantwana bakhe baze bafela ophahleni. Futhi umama ngokwakhe walunywa kakhulu kwaze kwathi ekugcineni wafa. Yiyona ndlela kuphela esathola ngayo indaba emva kokuba isivunguvungu sesithule namaqembu okucinga ezingela izidumbu nokunye nokunye. Bamtsholelele phezu kophahla nabantwana bakhe belele eceleni kwakhe. Oh, kuyakhokhela ukuthatha isixwayiso. Into yokuqala kufanele uyenze ngaphambi kokuba kube nesixwayiso.
There has to be a preparation made for safety. Or there's no
kufanele kube khona ukulungiselelwa okwenziwayo ngokuphepha noma asikho isidingo sokuthumela isixwayiso futhi isixwayiso yiphimbo kuphela loyedwa okwenza ukuba uzilungiselele ingozi. Kufanele kube nokulungiselela okwenziwe kuqala futhi ke uma ukulungiselela kwenziwe kodwa ke isexwayiso singaqhubekela phambili ukuze sikubangele ukuba wenze isinqumo sakho noma ngabe uyafuna ukusilalela noma qabo. Uma ungafuni ukusilalela awu lokho kukuwe. Uma usilalela kukhona kuphepha.
God has the same method.
uNkulunkulu unendlela efanayo sisebenza ngendlela kaNkulunkulu ngaleyo ndlela.
uNkulunkulu
ezinsukwini zasekuqaleni ngekathi izwe langaphambi kukazamcolo lapho abantu basebebabi kakhulu futhi benesono kakhulu.
Ukuthi
uNkulunkulu wayengena kubheka phezu kwabo futhi abe nobulungiswa. uNkulunkulu unobulungiswa futhi unemithetho lapho leyo mithetho yephuliwe noma yimuphi umthetho owephuliwe awunazijeziso kuwo akuwona umthetho.
You cannot break the laws of God without having to pay for it somewhere.
Awukwazi ukwephula imithetho kaNkulunkulu ngaphandle kokuyikhokhela ndawo ndawo. Ufanele ukwenze iBhayibheli lathi qiniseka ukuthi izono zakho zizokuthola.
What is sin?
Futhi zini sanada ngingathanda ukuma lapha umzuzwana nje abantu abaningi bacabanga ukuthi ukubhema ugwayi kuyisona akusona abantu abaningi bacabanga ukuthi ukutamba manga kuyisona akusona ukubhinga lokho akusona isono leyo izingxenye ezingahlukaniseki zokungakholwa
The reason you do those things is because you are an unbeliever.
Wena isizathu sokuba wenze lezo zinto ingoba ungongakholwayo.
There's only two things that you are either.
Ukona izinto ezimbili kuphela kungukuthi kuphakathi kokuthi uyikhola noma ongongakholwayo uma ulikholwa uzenzi lezo zinto.
If you do do them, I don't know what kind of profession you have.
Uma uzenza ngazi ukuthi hlobolunilwe sivume onalo, kodwa uma wenza lokho uthandelo kaNkulunkulu lokho kuwe. IBhayibheli lasho njalo, sinokuvuma okuningi kakhulu ngaphandle kokuba nalo. Baningi abakushoyo futhi bengakuphili. Ngicabanga ukuthi ngisho sinokuzijwayeza okuningi kakhulu ngezintshumayelo futhi singaphili izintshumayelo ezanele. Kungaba ngcono kakhulu ukuba besiphila intshumayelo yethu ngamunye wethu ubeyoba umfundisi. Kungcono ukuphilela intshumayelo kunokungishumayeza eyodwa. IBhayibheli lakusho lokho, nezincwadi zikaNkulunkulu ezilotshiwe ezifundwa ngabantu bonke. Ngakho ke kungcono kakhulu ukuphila intshumayelo. Isono singenxa yokuthi awukholwa akashonga yini uJesu ngezinsuku zenyama yakhe emhlabeni akazibizanga yini
the people that would not lie that would not steal that would not commit
abantu abangeqambe amanga abebengeke banjonje abebengeke baphinge amadoda alungileyo abashumela abapriesti
he said you are of your father the devil
Wathi ningabakayihle udeveli ngoba bengakholwanga endedaneni kaNkulunkulu ongakholwayo uselahliwe kakade. Esikhathini ezithize ezedlule ngikwenzile ngenza ukubizela ialtare ngiyamthanda uJohane wesihlanu wamashumi amabili nane ozwa amazwi ami okhole ngokuthumileyo nokuphila kuphakade. Futhi akayikuze ekwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni okholwayo. Wathi lokho kulula kakhulu.
For when you believe, kabo
lokugujula kakhulu ngokuba uma ukholwa akekho umuntu angabiza uJesu ngokuthi uKristu kuphela ngomoya ongcwele.
When you have the Holy Spirit,
umona moya ongcwele koleke usukholiwe kukho ukuphila kuphakade futhi unokuphila kuphakade. Ozwa amazwi am akholwe ngokujumileyo unokuphila kuphakade. Futhi akayikungena ekwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena kuphileni ukulungiselela elungiselela.
God seen the wickedness of the world.
UNkulunkulu wabona ububi bezwe futhi wabona leso sizukulwane sibi nesifingayo.
And his holiness.
Futhi ubungcwele bakhe babungeke busasimela.
Oh to this sinful world.
Oh kulomhlaba wesono.
I stopped the other day on my road to the grocery with my wife.
Ngama ngolunye usuku endleleni yami ngiye esitolo sokugrosa nomngami futhi sasikhuluma ngenenekazi elincane elithilele dolobha lakithi. Isimo sezulu esibandayo ngempela futhi ligqoke ijazi elikhudlwana futhi ligqoke ngendlela engafanele ligqoke lezo zigendi ezincane abazigqokayo ehlobo nesikephe esincane saseqhweni phansi.
And my wife said, you know that woman can't be
comfortable. Ujumgamu wathi, uyazi ukuthi wesifazane angeke akhululeke.
I said, no. She's just not in her right mind.
Futhi ngathi qabo, akaphilile kahle engqondweni yakhe.
And she said, well,
futhi wathi, awu, uyazi ukuthi ufunde esikoleni esiphakeme.
I said, she might go to high school but that still
ngaseke ngithi angaze aye esikoleni samabanga aphezulu kodwa lokho namanje akukwenzi konke kulunge ngathi angeke abe kahle ngokwengqondo lapho singena eJalimane ngakise eJalimane esikhathini esidlule emhlanganweni omkhulu lapho inkosi yayisipha khona cishe imiphefumulo yezinkulungwane ezishumi ubusuku kuthe ngamangala kakhulu ngobunye busuku ngekathi ngivela emhlanganweni futhi ezansi nesitelati ngiya endaweni lapho engangimenyelwe khona isidlo sasemini esincane. Futhi kwakungukuvalwa komhlangano futhi wonke amaKristu ehlezi ezungezile lapho ephuza ubhiya.
America, Canada, and England.
Imelika, Canada, England, yizo nazizo engizaziyo kuphela ezinqabela amaKristu ukuphuza.
They don't get drunk. But we Americans.
Abadakwa kodwa thina amamelika bese kuthi lapho angizange ngiyuphuze. Ngakho ke hemva kwesikhashana kufika umbuzi tafuleni bekuyini inkinga ukuthi bengingaphuzi ubhiya wami kwakungenxa yokuthi kwakungekuhle na? Nodokotela Goodenpool ehlezi eduze kwami owanihlinzeka ngomhumushi ngathi yini bonke abakhononda ngakho kimi na? Uthi wathi bayamangala ukuthi kungani ungaphuzi.
Now, I know it's written when you're in Rome, be a Roman. But
manje ngiyazi kulotshiwe uma useRoma yiba ngumRoma, kodwa ngathi batshele lokhu angibalahli, kodwa mina ngazalwa ngaphansi kokuzalwa kumNaziri, angifanele ngiphuze. Ngangingafuni kubalimaza, futhi bakuqonda baqhubeka nokuphuza. Futhi ke e-Italy sathola cishe into efanayo nezingxenye eziningi ezehlukene zomhlaba. Uma uye ezizweni uthola umoya wesizwe. Ngiyakhumbula umoya ngcwele nginike isixwayiso sokuthi ngingayi e-YMCA eFinland. Ngangingazi ukuthi kwakumayelana nani, futhi ngithola ukuthi babe nabesifazane abagezanayo lapho. Futhi ngahlala kude, futhi angivumanga kungena nodokotela Maninene nabo ukuze ngibhukude. Futhi ngathola labo besifazane abakhuhlayo babekhuhla amadoda, futhi ngathi kulungile lokho. Awu, wathi futhi Branham lokho kulungile impela njengoba bahle ngebukazi bakho benjalo e-United States. Wathi baqeqeshelwe lokho. Ngathi ngikatshela ukuthi baqeqeshwe kangakanani kukaze kuhloswe kanjalo. Nkulunkulu wabasibekela futhi wabenza behluka kunjalo, kodwa abakunaki. BabengabaseFinland abantu abamangalisayo, kodwa umoya wesizwe noma phi lapho uya khona uthola umoya wesizwe. Kuthi ufika eMelika ube nakho ingempela-ke lokho kubikwe nakho konke. Kuthi umkami wathi kimi, ngani labo bantu baye esontweni, futhi ngiye ngizibuze ukuthi kungani kungazange kuwulahle unembeza wabo. Ngathi mkami othendekayo, ake ngikutshele bangamamelikana. Wathi awu, ngani asiwona yini na? Ngathi qabo, ngathi sihlala lapha nje kodwa sizalwe phezulu, moya ongcwele kaNkulunkulu wehlela phezu kwethu. Ngakho ke singabahambi nezihambi lapha, akuyona indawo yethu yokuhlala lena, kodwa sifuna umuzi ozayo omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu.
Therefore, when you're born of above, you have a Holy
Spirit. Ngakho ke uma uzalwa phezulu unomoya ongcwele wehle uvela kuNkulunkulu oguqula imvelo yakho. Kunendaba utete wenu, umama wakho, umngane wakho, wakho omkhulu bengaqoka ngaleyo ndlela. Kodwa umKristu ozelwe ngumoya kaNkulunkulu uzelwe phezulu, nomoya wabo ungowomunye umbuso. Oh, ngijabule kakhulu ngalokho, ubulule bukamoya ongcwele, ukuwulandela, ukubheka ukuthi uziphatha kanjani, ukwenza uziphathe. Kwakungaleyo ndlela ezinsukwini zikaNowa, futhi uNkulunkulu wagcwala kakhulu ngakho. Kodwa ngaphambi kokuba athumele isivunguvungu ukuba sibhubhise umhlaba wonke, uNkulunkulu wenza ukulungiselela kwalabo ababefuna ukuphuma kuso.
And I can see Noah standing in the door.
Uthi ngiyambona Noah emnyango womkhumbi eshumayele kulunga. Wo, babengekho abaningi ababeyomlalela.
There was something like today, they want entertainment, not the gospel.
Babe yinto efana nanamuhla, bafuna ukuzijabulisa, hayi ivangeli. Maye kulaba bavangeli baseHollywood abesaba ukubiza isono ngesono.
We need some of the old-fashioned.
Ndingabanye abayifashile ndala abashumayeli basemuve emahlathini abanomoya ongcwele ongesabi ukushumayela evangeli ngezandla zabo zingafakwe lutho, zingamboziwe nhlobo oluthile lwegilavu lwenjeloba. Kodwa bashumayele ukufika kwenkosi uJesu kwahlulelwa kwababi nezulu ngabalungileyo nabaseduze abasondelayo. Ngayiphi inkathi yonyaka na? Angazi, futhi akekho omunye owaziyo. Kodwa ngizosixwayisa isizukulwane sami uma sifika manje, ngifuna baxwayiswe.
I can see Noah in that door of the very ark.
Ngiyambona Noah kulowo mnyango walowo mgombi. Wo ngikajada nje ukukholwa yinto eyodwa kwakungenjalo kodwa Noah emi kulowo mnyango indlela kuphela eyaye kuphepheni.
I can see Moses later standing in the door with blood on the lintel.
Ngiyambona Moses kamuva emi mnyango enegazi ekhothameni eshumayele kwahlulela enegazi ekhothameni.
Today Jesus is the door to the sheepfold.
Namuhla Jesu ngumnyango esibayeni sezimvu. Abefundisi bevangeli bemi kulowo mnyango.
Pleading with the congregation to come.
Enxusa ibandla kubalize kuphepheni. Kuthi kungabazeki kodwa lokho okwakukhona abaningi bamhleka uNoah. Bahlekisa ngaye. IBhayibheli lathi babengabahleka usulu. Ngiyabezwa nje besho into enjengalena.
Noah.
Noah, umonge na kokuzijabulisa kungcono kunalokho sizovele sihlale ekhaya.
The world today, America,
izwe lamuhla iMelika ayilifuni ivangeli bafuna ukuzijabulisa bafanele babe nokuthile ukuzobajabulisa. Umculo omningi kanokusho noma into efana naleyo noma uhlobo oluthile lephathi uhlobo oluthile logosa isosiji okungukuthi lezo zinto zilungile ngaphandle kwebandla.
Okay,
ibandla lilapho ukwahlulela okufanele kushunyayelwe khona emandleni yokuvuka kwinkosi uJesu nesexwayiso.
Judgment begins at the house of God, not parties. Judgment.
Ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu, hayi amaqembu ukwahlulela.
Lot was warned.
Lothi waxwayiswa futhi kekathi izingelosi nakuba wayengazi ukuthi zaziyizingelosi ngenkathi zehla umlayezo wazo wawuseSodoma phuma kule ndawo yenesono.
UNkulunkulu
kuhlinzekele indlela yokuphunyuka phuma kule ndawo yenesono. UJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma buka ukuthi hlobo luni lwempilo ababeyiphila futhi Jesu waqhathanisa lolo suku nalolu suku olunesono.
Watch when Lot went to tell his people. They laughed at him.
Ngizizani ngekathi uLoti eyotshela abantu bakhe bamhleka bahlekisa ngaye nezono zomuzi zawuhlupa umphefumulo wakhe olungileyo. Lezo wezingelosi awuzange ubanyakazise awubanga namthelela kubo kepha bacelwa ukuba baphume ngokuba ukwahlulelwa kwakuphezu komuzi futhi uNkulunkulu wayezoletha iziphepho zomlilo phezu komuzi.
And they refused to walk.
Kuthi banqaba kuhamba, banqaba kuphuma, baneliseke ngezono zabo. Abantu namuhla babonakala benethezekile kakhulu esonweni. Ngoba sinemoto entsha, ngoba singadla kathathu ngosuku, silale empedeni ohlanzekile, kuhle kakhulu lokho. Kodwa lokho kungaba kuhle, kodwa siyamkhohlwa uNkulunkulu lapho impumelelo ifika kanjalo. Ngicabanga ukuthi sibe kanjalo, thina abashumayeli nathi maKristu sibe nentshisekelo kakhulu ohlelweni lokwakha amabandla ethu kanye nokuthola ibandla elingcono. Noma into ethile enjalo, noma ibandla elikhudlwana, izihlalo zikhale kutsha zingcono, noma niyazi ukuthi kanjani nokuthi ngiqonde ukuthini, futhi siyeshiyile into esemqoka ukwahlulela ukulunga. Amandla kamoya ongcwele ukuvuka kwahlulelwa kwabhakade. Ingelosi ayizange yehluleke ukushumayela umlayezo nakuba bazama ukuzivimba kodwa umlayezo wazo waqhubeka ngokufanayo nje.
It's just like a man.
Manje niqaphelile yini kufana nje nomuntu othe ngizokwenqaba ukukholwa ukuthi ilanga liyakhanya ngeke ngibe nalutho olunye engingalwenza nelanga. Avale amehlo akhe bese ehlela indlini yakhe engaphansi yendlu yakhe futhi wathi ngiyala nje ukwazi ukuthi ilanga liyakhanya. Kungani wena wathi mfowethu Branham leyo ndoda bekungaba yinto ethile engalungile ngokwengqondo kuye?
Well, a man that would reject Jesus Christ has the same grounds. The Holy Spirit is more real than the
umuntu oyokwala uJesu Kristu unokufanayo umoya ongcwele ungokoqobo kakhulu kunokukhanya kwelanga. Ilanga liyohluleka kodwa umoya ongcwele ngeke wehluleke. Akukhanyi nje kuphela ngomuzwa wokubona kodwa kukhanyisela umphefumulo ukukhanya kwenkazimulo kuziholela kuNkulunkulu.
That rejects our projection.
Lokho kunqaba noma kuveza njalo iCalvary kithi nezintopheko zenkosi uJesu ukwahlulela kuzayo kanye nokuphepha kwalabo abafuna ukuza. Ungcono ngibeke impumputhe ngokuphelele okwenyama futhi ngibe nokubona kwami komoya kunokuba ngibe impumputhe ngokuphelele ngokomoya futhi ngibe nokubona kwami kwenyama ngifuna ukuba nokubona komoya Kaphelani bekungaba yini putha ngaleyo ndoda na labo abangani bayo bayofika bese bejijim John noma ngabe igama lakhe lingaba ngubani Wena unephutha, phuma kulelo gumbi elingaphansi elidala elimnyama elikhuntile. Futhi uyosuma bese ethi, ngizokutshela ngenye elisekile lapho ngikhona. Akafuni ukukhanya kwelanga okwamukelekile. Akayifuni imisebe yalo ephulukisayo. Akabufuni ubuhle balo, imfudumalo yalo empilweni yakhe. Bekuyoba nokuthile kungalungile ngendoda.
So is a man or a woman.
Ujonga njalo nowesilisa nomsifazane ufuna ukuhlala ezweni elimnyama avaleleke esondweni sibizo kungakholwa
saying the days of miracles is past
Ujethi izinsuku zezimangaliso seledlula yikho into kuthiwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu ukho umoya ongcwele ingoba uyenqaba ukuphuma ekukhunteni nemiphandu kadeveli nesihoko nesono nokuziqhenya
walk in the light of the gospel
hambe kukhangeni kwevangeli okuzokulethela ifudumalo wo ukuthokomela kanjani ukubona izahlulelo zizayo futhi uzwe lowo muzwa wokuthokomala kamoya ongcwele ubezwe bekhuluma ngamabhomu eathomna futhi ucabanga nje ngokwenzekile okuthula ukudlula ukuqonda ngani ibhomu ngeke lisaphuma esibhanyini size sibe sebukoneni bukaJesu sinokuphila kuphakade thina bantu abadala sibuye sibasha futhi izingane kuze kube ubudala kungasekho ufana noMoses oyeka into emangalisa kanjena usho ukuthi indoda iyonqaba ukuphuma futhi ihambe kulokho na kukhole kungalungile ngayo ekugcineni uma ingakutshela ukukhanya kwelanga iyaphaphatheka iphaphatheka ngempela ukugula kuyayihlasela Yilokho kuyinkinga ngomhlaba namuhla, yilokho kuyinkinga ngamabandla ethu amaningi namuhla, sesiphenduka isimo sokushedelwa igazi, sidinga ukuthekelelwa ngegazi. Sipaphathekile ngenxa yokuthi siyehluleka, impilo yethu yokomoya iyasehlulekisa, sisenayo intshiseko nhlobo yokuzingela imiphefumulo ukuxwayisa abantu. Ukutshela umakhelwane bethu, ukutshela abangani bethu, umtshengisi wobisi, umfana wephepha, noma ngabe kuyini. Yesu uthile enkosini uJesu, siphaphathekile, sihluleka ukuhamba ngaphandle kukhanyeni okuyilungelo lethu. Ukwehluleka, ukukholelwa empilweni kaNkulunkulu, ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Ngiyatshela ephepheleni ukuthi kuyoba khona isikhathi esifikayo, salabo abangekho kulokhu kukhanya kwendodana okumangalisayo, ukuthi izinyoni zezulu ziyakudla inyama yabo. Ukuthi izifo zisendleleni yazo ukuthi odokotela basoze bakwazi ukunqanda izinhlupho zikaNkulunkulu odokotela basekibhethe ababehlakaniphe kakhulu kunabethu namuhla babengena kunqanda izinhlupho zikaNkulunkulu nabathakathi babo noma abalingisi babo babengakwazi kwathatha igosheni namandla kaNkulunkulu ukubamba abantu bakhe ngaphansi kwegazi lewudlu Umoya ongcwele uyilowo mnyango namuhla. Umoya ongcwele uyilokho kuphepha namuhla. Bengisemhlanganeni kungikudala ngibheka umfowethu ekhaladi ohlezi lapha ngiyacabanga yena nomkakhe futhi bengilokhu ngimbuka kusukela bengishumayela enqukuzise ekhanda lakhe. Futhi ethokoze emhlanganweni futhi kungilethe nje emcabangweni. Kwakukhona umfana ongena emhlanganweni ngesinye isikhathi futhi yathi inkonzo ingaphela wagijima weze kimi futhi wathi Parson wayengowaseningizimu futhi wathi Parson mina ngifuna ukuthola inkonzo uJesu kulobu busuku ngangine inkonzo yokuphilisa
and I said certainly my brother I am
futhi ngathi impela mfowethu ngijabule ngokweqile ukukuholela kuye Wathi emva kokuba esenikele inhliziyo yakhe enkosini wathi ngiyamangala ngicabanga ukuthi uyamangala ukuthi kungani ngigijimele phezulu phandle lapha kanje wathi ngizwile ukuthi ubuse edolobheni futhi ngikhuphukile nje ngizobona lokho ukubona wena wathi ngizokutshela indaba yami wathi ngine kancane noma kakhulu ngaba uzulane wathi umama wami omdala wayengumkristu wangempela odadewethu babengamakristu nginomfowethu oyedwa ongumkristu wathi ngangiyi ingane yomndeni nomntwana odudwayo kwasekuqaleni nje ngoba bangitotoza kwakukuhle kakhulu kimi kodwa wathi ngangingeke ngimnake umama noma ubudlelwane bami obungcwele ngangifuna ukuba uzulane ngangifuna ukuphila ukuphila komuntu wathi ngangicabanga ukuthi ukuba umkristu kwakufana kakhulu nabesifazane noma ababuthakathaka wathi futhi ngaba umpeki futhi nganginekhono kakhulu emsebenzini wami futhi wathi okuthile okunye ngangifuna ukuya enyakatho futhi ngolunye usuku ngadiyazela phakathi ekamu lehlathi lokwakha iphepha lapho babenquma khona ukuni lokwakha iphepha futhi ngangingenamali futhi ngathembineni ngamsebenzisa umpheki na washo izincomo zakhe ayenazo ephaketheni lakhe ezivela ezindaweni ezahlukene ezinkulu lapho wayekade engumpheki futhi wathi awu sesinaye manje wathi kodwa noma kunjalo kuze kube yilapho usukwazi ukuba ngapha singakunikeza emadlana encane eceleni sinowesifazane osekhulile oyikhaladi phakathi lapho manje ongumpeki omuhle kodwa ngena ukhulume naye mhlawumbe angakusebenzisa futhi uma engakwazi singakunika imadlana yokuyisebenzisa uze ukwazi ukuzimela wathi lokho kwakukuhle njengoba wayefuna futhi wathi wangena lapho futhi wahlangana nowesifazane osekhulile futhi wathi wamsiza izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi ngobunye bosoko wathi wayelele lapho wayesethi yena wayelokhu eqaphela ukubanika ngaphesheya kohlangothi uthi lodonga futhi emva kwesikhashana wazibuza ngabe lowo ngabe kukhona umuntu ongaphandle na futhi wathi emva kwesikhashana yena wezwa ukubhonga okujulile futhi kwakungukuduma futhi wathi ngaphandle yena wezwa amaphimbo athile khuluma futhi ayethi uyazi kungcono sibuyele emahashini futhi siwanakekele ngoba singase singabi lapha isikhathi eside kakhulu wathi wasusa isembozo ekhanda lakhe futhi walalela odongeni futhi kwabanika umbani futhi wabona umphathi wakhe nabashayeli bamaloli futhi waqonda ngenkulumo yabo ukuthi kwakuze isiphepho phezu kwezintaba esikubiza ngokuthi phezulu emazweni asenyakatho esasenyakatho siza ngokushesha ngaphandle kwesixwayiso awunazo isikhathi sokwenza lutho izintaba ziphakeme kakhulu zivele zibhodloze khona lapho khona manjalo futhi lokho kubanika kwakukade kubanika futhi wathi uyazi singahle singabibikho lapha ngemva kwesikhashana wathi lokho kuzwakala njengokusontayo okubi okuzayo wayesethi ke ngiqala ukucabanga awu ngethemba ukuthi akushayi lapha wathi ngoba ngiyazi ukuthi angikakakulungeli ukuhamba kwezinye isikhathi ulile isikhathi eside kakhulu yazi ngakho-ke wathi emizuzwaneni imbalwa nje umoya uqala ukuvunguza nezihlahla ziqala ukuyendezela futhi wathi walalela umkhankaso wawuphakathi kwakhe nalapho inenekazi eselikhulile lalala khona futhi wathi wayeshaya kulowo mkhankaso lathi ndodana o ndodana wathi yebo lathi ungeza ohlangothini lwami na nginelambu elikhanyisiwe futhi wathi ngayangale kulo ngoba ngangesaba ukuya ekufeni futhi wathi lalinelambu elihlezi ebhokisini lensipho elidala futhi lathi ngingathanda kukubuza okuthile wathi yebo mam lathi ngabe usukulungele ukuhlangana nenkosi na wathi ngabe ke sengesaba ngempela wathi qabo mam angikulungele awu lathi sithandwa ngifuna ukutshela okuthile kungcono ulungele manje ngoba ungadingeka uhlangane naye ungalungiselelanga emizuzwini embali elandelayo wathi lathi uzokuqa nami lapha na wathi sakuqeceleni kwalelo bhokisi elidala lensipho wathi phasini ngizokutshela iqiniso bengisaba kakhulu ukukhuleka wathi izihlahla bezishaya kuleso sakhiwo futhi umbani ubanika nokuduma kwezulu kuzamazama ngangesaba kakhulu ukukhuleka wathi ngaqala ukuba ngithi Kosi ibalo musa futhi ukuquma kuyobanika ngathi bengikupina kosi ibalo musa ukuquma kuyobanika wathi kodwa ngafunda isifundo wathi lowo wesifazane osekhulile ongcwele wahlala nje epholile futhi ejabule njengoba ubengaba njalo wathi wakhuluma naye sengathi wayemazi kusukela sengane sengathi wayenguyise noma unina wathi wayengasaphazamisekile kunalutho wathi ngangesabela ukufa wathi ekugcineni ngakhipha la mazwi futhi engathi nkosi uma nje ungangivumele ukuba ngiphile futhi ngizothola indawo lapho kuthule khona kakhudlwana ngizoza kuwe
He got another chance, but you might not. When the judgment
Wathola elinye ithuba kodwa ungahle ungalitholi lapho izahlulelo zikaNkulunkulu ziqala ukuthululwa. Alisekho ithuba, unethuba lakho manje, leli ithuba lakho.
The storm was on him. He said, Parson, is it possible for
Isiphepho sasiphezu kwakhe wathi Parson kungenzeke yini ukuthi indoda enjengami ivalelwe kulokho kuphepha? Ukuthi lapho ukufa kuqala ukungehlela ukuthi ngingakwazi ukungena phezulu ukuba ngikhulume naye njengoba kwenza lowo ongcwele omdala na. Ngathi ndodana igazi likaJesu Kristu elamenza ngaleyo ndlela lingakwenza ngaleyo ndlela khona manje. Ngangibeduze kwemoto yami wayengumfana ogqoke kahle ophucukile ofundile wawa ngamadolo akhe egcekeni linodaka futhi lapho wathola khona leyo ndawo yokucasha leso siphephelo ngesikhathi sesivunguvungu lelo twala ezweni eliyethileyo.
You don't have to be weary as long as you're in the rock.
Akumele ukandleke inqobo nje uma usedwaleni idwala indawo eyodwa engayethi idwala lindawo eyanelisayo ungaqala nje emuva futhi uqaphele uphephe nje ngendlela ongaba ngayo
nanti
ihora liza futhi manje selikhona nokubekwa uphawu sekuzophela ukuthi lapho wonke owesilisa lowesifazane ebusweni bomhlaba bazoba kuleyo ndawo yokuphephela njengoba kwakunjalo emihleni kaNowa noma ngaphandle kwayo kufanele wenze isinqumo sakho lokho kuphepha nguJesu Kristu.
That he is the only place, the only
ukuthi uyiyona ndawo kuphela yena kuphela nokuphila kuphakade akekho ongeza kubaba ngaphandle kwakhe ungumpongolo wokuphepha kwethu. Umoya ongcwele uyafakaza ngathi manje ukuthi sidlulile kufeni sangene kuphileni futhi lapho sibheke ethuneni futhi sazi ukuthi ngamunye wethu uyakhona. Sibona amaphephandaba nesiphepho esizayo lapho uya ekhaya kulobu busuku ngenzele umusa wodwa ungalali uzowufunda isambulo isahluko sesishiyagalombili. Ukubona izinhlupho ezizayo kanye nesiphepho esizoshaya umhlaba nokuduma nemibani kuzo zamazamiso izulu. Omaye bazokwedlula isizwe umuntu uzobola enyameni yakhe izifo zizobahlasela odokotela bazi lutho ngakho kodwa kumbulani ngaphambi kokuba lokho kwenzeke kwaba khona ukubekwa uphawu okwaya phambili futhi izingelosi zokufa nezinhlupho zayalwa nguNkulunkulu. Ungazondeli kunoma yimuphi walabo abanophawu emabunzini abo nophawu lukaNkulunkulu lungumbhaphathizo kamoya ongcwele ngoba se-Efesu besine amashumi amathathu uthi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Kungakhathaleki ukuthi umkhombe wawuyendezela kangakanani kungakhathaleki ukuthi umbani wawushaya kangakanani eduze kwawo abayizinkulungwane eziyishumi bayakuwa ngakwesokunene sakho nezinkulungwane ngakwesokhohlo sakho kodwa ngeke kusondele kuwe umoya ongcwele. Ngifundile ngomgibeli wehashi limpofu liphuma obizwa ngokufa nesihogo samlandela umgibeli wehashi limnyama ephethe silinganise esandleni sakhe izilinganiso sikakolweni ngopeni nezilinganiso ezimbili zebhali ngopeni kodwa ningasondele wayinini lami noma amafutha ami. Yezwa ngebhayibheli izahlulelo zikaNkulunkulu ezizayo lapho kugula nenkathazo nenhlekelele kuzoshaya izizwe futhi zonke izizwe siyobhadlazeka sibe yizicucu. Ngifunde eba Konke kwakujulile kodwa inkosi Jesu yabususa bumnyama emehlweni ayo futhi wabamba umphakathi idolobha futhi wamemeza sengiyabona sengiyabona lapho izinkulungwane ezimi lapho abakaMohammed nokunye nokunye ngathi manje uyini umpongolo wokuphepha na ngathi ngafunda ephepheni lakho ngolunye usuku lapho zonke izinyoni ezincane ezazivame ukukhala emadoleni angasothangweni nasemibhoshongweni emikhulu eyezakhiwe esekoleni niyazi ndiya yizwe limpofu futhi bacosha abadwala emasimini bese benza uthango lwabo futhi ezinyoni ezincane zakha izindleke zazo kulawa amadwala emifantwini nasezimbotsheni zingena lapho futhi zakha izindleke zazo ukuze ziphume emvuleni bese kuthi-ke izinkomo yonke intambama lapho ilanga liwela libheke ngasetshonalanga ngani izinkomo zimi emthunzini walolu loluthango oluthile nemibhoshonge emikhulu ukuze zingene emthunzini kodwa cishe izinsuku ezimbili kwenzeka into eyinqaba kunazo zonke zonke izinyoni ezincane zathatha izingane zazo zezinyoni ezincane zonke ndawonye futhi ezandisa zasuka ezindongeni futhi azizange zibuye ngisho ebusuku zaphumela phakathi maphakathi nensimu zase zihlala phansi izinkomo zazingenakuphuma ntambama zaqhela ezindongeni futhi zabuthana futhi zameduze kakhulu ndawonye kangangokuthi zenza umthunzi kwenye nenye futhi dadewethu yiloko ibandla ebelifanele likwenze asiwudinga umthunzi wale mibhoshongo yamababiloni namuhla yesimanjemanje sidinga izibusiso zomunye nomunye ndawonye ubufakazi bethu nothando lwethu lobukristu kanye nobuzalwane bungaphansi kwethunzi elachithwa ndawo zonke ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele lokho kwenza isithunzi lapho ngingabamba umfowethu ngesandla udadewethu ngesandla futhi ngazi ukuthi siyizakhamuzi zombuso kankulunkulu ukuthi siyathandana futhi simi ndawonye kule mbangela eyodwa enkulu imbangela kakristu noma ngabe uyi-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Oneness, i-Twoness, i-Threeness, noma ngabe uyini, akwenzi mehluko inqobo nje uma igazi likaJesu Kristu lisihlanza kuso sonke isono futhi sinenhlanganyelo omunye nomunye.
That's what we want. Brotherhood.
Yilokho esikufunayo ubuzalwane ukuhlanganyela. Mama emasimini bengaba ukuma ethunzini lezindonga abantu babecabanga ukuthi lokho kwakuyinqaba kuyisenzo esinqaba yini eyenzeka na ngokuphazima kweso kwaba nokuzamazama komhlaba okwazamazamisa izindonga zawa phansi ukube izinyoni ezincane zaziyo beziphakathi lapho zela kanye nezingane zazo zaziyofana nowesifazane umyeni wakhe kanye nezingane zakhe eMiami noma e-Okeechobee ngabe zafa ngokuwa kwezindonga ukube izinkomo beziyoma ukuze zithathe lokho kusekele ezindongeni ngabe zabhubha nezindonga lokho bekuyiminyaka emithathu edlule nginesiqeshana sephephandaba iqhabo uTommy Nickel unaso manje sevoice ye-Christian man
says the birds are returning.
Izihloko ezisephepheni zithi izinyoni zibuyela ezindaweni zazo izinkomo ziphuma emasimini.
If the God in the days of Moses, in the days of Noah,
ukuba uNkulunkulu ngezinsuku zikaMose ezinsukwini zikaNowa wayengaxwayisa izinkomo nezinyoni ukuba zize kuphepheni emkhunjini, imbubhiso yayiza isiphepho.
He's still the same God tonight.
Senguye uNkulunkulu ofanayo kulobu busuku usazithanda izinkomo nezinyoni futhi uma elungisela inyoni nenkomanzi indlela yokubalekela ulaka lokwahlulela kakhulu kangakanani wenze indlela yokuphunyuka yakho neyami esiyinzalo yendalo yakhe usenzele kakhulu kangakanani indlela yokuphunyuka futhi sizwa umoya ongcwele uhudula enhliziyweni yethu.
The hour is coming. We see the shadows of the atomic age. We see the shadow of the
sibona amathunzi onyaka we-atom, sibona amathunzi onyaka we-hydrogen, sibona izizwe zehlukana u-Israel ephaphama.
Nations are breaking.
Izizwe ziyehlukana u-Israel uyaphaphama. Izibonakalisa abaprofethi abazibikezelayo.
The Gentiles
izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba ukuthi yayo. buyani oh bahlakazekileyo kwabakini. Kunjalo namuhla nonke niyalazi iculo lidala likaHeywood. Usuku lokuhlengwa seluseduze, izinti ziya zabantoda zethulwa ukwesaba. Gcwaliswani ngomoya, izibani zenu zilungisiwe zahlanzwa. Bekani phezulu kuhlengwa kwenu sekuseduze. Izivunguvungu ziyeza ukhona indawo yokucasha, wo indawo yokucasha ebusisiwe ikuKristu.
Let us bow our heads just a moment. I want you to think.
Asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje, ngifuna ucabange ngobuqotho nangokuzotha umzuzwana olandelayo. Sebake wayithola leyo ndawo yokucasha ibusisekile olakeni na? Khumbulani, azikho izindawo zokucasha ezimbili, yinye kuphela. Ungahle ube yilunga elilungile lebandla elithile engingenabo ububi engingabusho ngokumelana nakho. Kodwa uma kuyilokho kuphela nakho nempilo yakho ayiqhathanisiwe nencwadi yezenzo, uma umoya ongcwele uzisho ukuthi unawo ungakwenza uphile njengoba benze encwadini yezenzo.
And your life could write another book.
Nempilo yakho ingabhala enye incwadi. Kungcono ucwaye uma umvini wokuqala waveze ibandla lePentecoste, umvini wesibili noma igatsha njalo emvinini lizoveza elinye ibandla lePentecoste. Nesihlakalo sePentecoste luthela izithelo ezifanayo ibandla lokuqala elaba nazo. Ngabe nihlezi kulobo obubusisiwe ubukhona obungcwele benkosi na? Ngabe sewedlulile kufeni wangena ekuphileni na? Ngabe uphumule phezu kwedlingozi elithile, umphumela othile ongokwengqondo noma inkulumo ethile yobuhlakani na? Noma uhlala njalo ebukhoneni bakhe nesithelo sikamoya empilweni yakho? Ukubekezela ukulunga ubumnene, ubumnene na? Ungakwazi yini ukubekezelela othile ukuba akhulume ngawe futhi umthanda kakhulu kakhulu uze enhlizweni yakho ubakhulekele na? Noma ngabe umkhuleko omncane wobugovu, oh Nkosi ngiyazi ukuthi ngifanele ngimkhulekele kodwa oh qhaba mfowethu, ngabe lobo ubumnandi nothando lukaNkulunkulu, oh shanela phezu komphefumulo wami, oh moyo ongcwele shanela phezu komphefumulo wami. Uma ungakayitholi leyo ndawo yokuphepha mfowethu, ngizokwenza ukuvakasha kwami kokugcina ePhoenix ngolunye usuku. Lokho kungaba yikho konke engikwaziyo futhi okokugcina ivangeli lizoshunyayelwa phezu kwaleli pulpiti. Lokho kungaba yikho, angazi. Sibheke duze kabi kakhulu esikhathini sokuphela. U-Israyeli usebuyele ezweni lakubo lendabuko, isibonakaliso sokugcina esanikezwayo. Ngangibuka isithombe ngobunye busuku lapho bepakisha khona abadala babo abakhubazekile besuka emikhunjini nezinto bengena, bathi ngabe senibuyile ezweni lendabuko kuzofa na? Bathi qabo, siyabuya kuzobona uMesiya. Ukukhathazeki mkhiwane uveza imiqumbe yawo, lezo yisibonakaliso sokugcina. Isigxobo sisayini fulege elidala kunawo wonke emhlabeni, lindiza phezu kweJerusalema. Useyisizwe esingesakhe manje nebutho lakhe uqobo. Wabhubhuthekiswa inkathi encane kodwa uyahlangana futhi. UNkulunkulu wakuthembisa ukuphela kwabezizwe kuyoba ngaleso sikhathi babheke uMesiya. Niyazi uNkulunkulu wabuzwa ngesinye isikhathi, ungamkhohlwa u-Israyeli na? Wathi, ziphakeme kangakanani izibhakabhaka na? Ujule kangakanani umhlaba? Ukale! Umprofethi wathi, angikwazi. Wathi, kanjalo angisoze ngamkhohlwa u-Israyeli, uyinhlavu yeso lami. Kukhona isibonakaliso sokugcina. UJesu wathi, nxa nibona umkhiwane uveza imiqumbe yawo, yazini ukuthi isikhathi sesisondele. Ngisho nasemnyango u-Israyeli uqala ukubuyiselwa. Bazitholele imali engeyabo cishe emavikini amane edlule. Unemali yakhe yonke into, uyisizwe esigcwele. Silindeni na ukuvalwa kwabezizwe? Ngesibonakaliso sokugcina esaprofethwa ukuthi sinikwe abezizwe, sesikhonjisiwe isizwe nomhlaba jikelele njengoba benze ezinsukwini zaseSodoma. Lapho athi, uphi uSara umngakho na? Isihambi sazi kanjani ukuthi kwakunguSara na? Futhi salazi kanjani igama lakhe ukuthi kwakunguSara futhi umka-Abrahama na? Wathi, usetendeni emva kwakho? Futhi uSara wahleka phakathi kuye emuva etendeni. Umuntu wathi, uhlekeleni uSara na?
Jesus said, when this comes to pass,
uJesu wathi uma lokhu sekwenzeka isikhathi sesiseduze sengikubonile kudlulile ukulandelayo ukwahlulela ngabe kuleyo ndawo yokucasha ebusisekile mngane na uNkulunkulu abenomusa uma ungekho futhi ungathanda ukukhunjula kulobobusuku emkhulekweni ungasiphakamisa isandla sakho uthi mfowethu Branham ngikhulekele noma yikuphi esakhiweni phakamisani uNkulunkulu akubusise nawe wena kuhle lokho uNkulunkulu akubusise lokho ngokuthi uNkulunkulu akubusise noma ubani omunye uthi ngikhumbule mfowethu Branham uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise dadwe uNkulunkulu akubusise emuva lapho uNkulunkulu akubusise emuva valenge muva nenekazi elise elincane nenekazi lapha uNkulunkulu akubusise yebo inkosi kubusise mnumzane nawe futhi wo lokho kuhle omunye phakamisa isandla sakho nje wena uthi futhi Branham kusho ukuthini lokho na uNkulunkulu akubusise dadwe uNkulunkulu akubusise muva lapho umnumzane uNkulunkulu akubusise lapha nenekazi kuhle kakhulu lokho uchaza ukuthini futhi Branham lapho ngiphakamisa isandla sami na ngabe uyazi ngokwesayenzi awukwazi ukuphakamisa izandla zakho na uma bekungekho ukuphila kuwe ubonge ngokwenze science ayazi ukuthi kuyini kuphila bayazi ukuthi ngukuphila kodwa abazi ukuthi kuyini abakwazi ukukwenza futhi kuyini na science isho ukuthi izandla zakho amandla adonsela phansi abamba izandla zakho phansi okufanayo njengoba ebamba izinyawo zakho phansi kodwa unomoya kuwe futhi lowo moya ukuthi le bekuseduze nawe uJesu wathi akekho ngeze kimi uma ubaba wami ngamdothi kuqala nakho ke ubaba ngiphe khona kuyoze kimi awuthokozile kulobo busuku okwazi ukuthi uNkulunkulu angasebenzana nalenhliziyo yakho ukuthi kukhona iphimbo elincane lapho lithi wozani kuphipheni manje qaphela oze kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle wakufanele kwenzeni na wawufanele ube nento ethize enhliziyo eduze kwakho eyakutshela ukuthi awulungile ungahle ube ngowebandla kodwa awulungile awukamemukeli umoya ongcwele kwamanje awukho emkhunjini singene kanjani emkhunjini na hayi ukuhamba kuwo singene kanjani kuwo ngamoya munye zonke ziphaphathizwe emzimbeni munye wonke amakhola aphaphathizelwa kulowo mzimba munye kanjani na ngomoya ongcwele nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo nakho la sikhona emzimbeni siphiphile uma ungenjalo ungamvumeli usathane akwedelele ngokwenele kulobo busuku ukuba akuvimbele ekuphakamiseni isandla sakho awu uzokwenzani lokho na kwephule yonke imithetho yesayense ngenkathi uphakamisa isandla sakho ukukhombisile ukuthi kukhona okwenze isinqumo okuthile okukhulu kunesayense okuthile okuphikisana nemithetho yesayense wathi kukhona umoya kimi othi nginephutha futhi kukhona okhezeduze kwami futhi othi ngamukele mina ngaphakamisa isandla sami ngalapho iphimbo livela khona ezulwini ngibe nomusa kimi o Nkulunkulu ngiyakudinga ngifuna umoya ongcwele ngifuna ukuba sekuphepheni ngifuna izono zami ngaphansi kwegazi futhi ngifuna ukubekwa uphawu emzimbeni kaKristu ukuze ngizizwe ngokuthukumala ngiyakwazi ukujabulela imisebe yokuphulukiswa ngingajabulela imisebe yokuphulukiswa ngokukaNkulunkulu emphefumulweni wami ukuphulukiswa ngokomzimba emzimbeni wami wokuhamba newundlu osuku ongalunge ngokuphepha kwelendaba yokuthi iphepha lithini amaphepha ndaba ngizwe ngephepha elikhulu elibizwa ngeBhayibheli ngiye ekuphepheni ngikukhathaleka ukuthi kwenzekani ngisaphephile ukuba labo uma ukufa kungethatha labo abakuKristu uNkulunkulu uyoba letha kanye naye ekufikeni kwakhe ngisaphephile ukufa ngeke kungikhathaze uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise omunye manje ngaphambi kokuba sikhuleke ngifuna leyo ndawo yokuhlala ephephile mfowethu Branham ngabe ukhona omunye ongasiphakamisanga isandla sakhe na uNkulunkulu akubusise nenekazi kuhle lokho uNkulunkulu akubusise emuva lapho ngemuva kuhle kakhulu lokho manje uNkulunkulu ufanayo okukholisile ukuthi unephutha ukhona ukulungisana nawe asikhothamise abaganda ethu manje njalo futhi sikhuleke khuluma naye manje ngendlela yakho siqu uma ngakwazi ukwenza okungaphezu kokufana nalo mthelisi ozishaye esifubeni wathi uNkulunkulu ibe nomusa kimi soni yilokho kuphela kokumele akusho uNkulunkulu wayekwazi konke okunye kwakho futhi wayekhaya elungisisiwe sengathi ungahamba ngokufanayo kulobo busuku uphephile esiphephweni baba sezulwini lamagama ambala axubile futhi ahlukene phakathi njengoba nje ngizizwe ngiholeleka ukuba ngiwasho aphumile futhi ngiyakhuleka ukuthi ngandlelatheze njengoku ngathi umfana omncane ephinda izinhlamvu zamagama wathi yona nto kuphela ayekwazi ukuyenza wena wawazi onke amagama futhi ubungahlanganisa izinhlamvu ububonile ubulelo benhliziyo yakhe unkulunkulu bheka phansi phezu kwenhliziyo yami empofu kulobu busuku futhi ubone ubululo benhliziyo yami nomlayezo obuhlosiwe nkosi othandweni nasebumnandini ukwenzela abantu ukuthi bengathola lokhu kuphumula onginike khona kanye nezinkulungwane zabanye ukuthi bangahle bazi ujesu okungukuphela komsindisi womphefumulo wabo ukuthi angahle abaholele kubaba wethu unkulunkulu futhi bashintshekiwe ngokuphepha esifubeni sakhe ngohlangothi lwakhe oluklebhukile futhi bamemukele futhi bakhululeke ekwahlulelweni futhi abaningi kulobu busuku nkosi yebo abaningi uziphakamisile izandla zabo yini enye engingayenza nkosi ngaphandle kokubatshela ukuba bakholwe futhi uma bekholiwe futhi bebeqotho kulokho akunakwenzeka ukuba bangabi nokuphila kuphakade kuleli hora ngokuba wena wathi lowo ozwa amazwi ami babengabakho abahlangani swanga kahle mhlawumbe kodwa wena ungakwazi ukubahlanganisa futhi mhlawumbe ukwenzile kulabo abaphakamise izandla zabo ngokuba wena wathi akukho umuntu ongeza ngaphandle kokuthi ngimbize futhi wonke ozayo mina ngeke ngimkhiphe kodwa ngimnike ukuphila kuphakade futhi ngimvuse ngosuku lokugcina siyazi inkosi uNkulunkulu lowo nguwe baphakamise izandla zabo bafuna wena manje baba gcwalisa inhliziyo yabo gcwalisa inhliziyo yabo ngokulunga nangomu ngomoya ongcwele bangathi lobu kungaba ubusuku abangasoze babukhohlwa ngoba lobu ubusuku abamukela ngabo uJesu Kristu njengomsindisi wabo futhi wagcwaliswa ngomoya ongcwele sisakhothamisa abakhanda ethu uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu uyawuza umkhuleko wami futhi ungathanda ukuba ngibeke isandla sami phezu kwakho futhi ngikhuleke nawe uma nje uzo ngingathi wonke umuntu wegebise amakhanda abo nomculo uphansi ngempela uma uthanda ngingathanda ukuthi abaningi abangathanda ukuthi beze lapha abafuna kwemukela lomlayezo omkhulu wensindiso umoya ongcwele futhi uthi mfuthu Branham ngifuna ukuza ngaphambili khona manje ukuvuma ukuthi benginephutha kodwa ngifuna umoya ongcwele ungithethelele futhi ube mnandi kimi manje futhi ungiphe ukuthula lapho isikhathi sokuzamazama
everything that can be shown
niyazi yonke into enganyakaziswa izonyakaziswa manje kodwa semukele umbuso ongena kunyakaziswa lowo nguKristu ungeza futhi umelaphe yatshare kanye nami ngivumele ngibambe isandla sakho futhi ngikhuleke kanye nawe na uma ubungathanda sokuma futhi uze manje sisaculela phansi manje
raise your hands come up here now and stand at the altar just a moment if you
do nini nipakamise izandla zenu kuphukani lapha manje futhi nime altar emzuzwana nje uma uthanda sisacila leli vesi manje ukuthi wani uma lokho kungokugcina uyoke uzwe lokhu na banga ngakho ukuthi wani uma kungokugcina na ukuthi wani uma ukhala inhlaba mkhosi ngemva kwesikhashana bandle sitaladini wena beza ukuzolanda umzimba wakho na ukuthi wani uma cishe ngehora lesibili kuseni ubiza udokotela ukumelwa yinhliziyo na uwedwa ngeke yini lokhu kukhale na uzani manje kuphepheni ngeze yini ngoba ngizodingeka nime ngezinsuku zokugcina
God bless you. Won't you just raise up and come down with these others standing around the altar here?
Ngeke nje uphakame futhi wehle nalabo abanye abemi ngase altar lapha na woza. Uza ekwahlulelweni manje ngeke uze na woza manje izono zakho zivume manje udinge ukuya ekwahlulelweni uNkulunkulu abusise lezi zithandani ezisanda kuza uNkulunkulu akubusise mnumzane kuhle lokho uNkulunkulu akubusise nenekazi eliselincane yehla ngo woza mnumzane woza mfowethu wase Spain Ngeke usukume manje futhi wahlele lapha na asikuleke woza esikhoselweni
May I say this just while the organ's continually playing? Ngingakusho lokhu
ngenkathi i-organ isaqhubeka idlala umlayezo kulobu busuku ungomlayezo wothando umusa nesixwayiso kusasebusuku lo mlayezo ungahle ube sezindlebeni zenu kwenye indawo umlayezo wokulahlwa nokwahlulelwa ngenkathi unesihawu kuwo woza futhi uwemukele ngeke nina bangane na ngifanele ngihlangane nani ngalokhu engikushilo kulobu busuku ngolunye usuku ngeke nize na Mawu kulumele umusa kwenzele nina ngenkathi sisacula futhi manje ngiza ekhaya ngeke ukwenze na hlala khona lapha dadewethu othandekayo nina nonke hlalani khona lapha uma nithanda umsuzwana nje sifuna ukuba nomkhuleko nalaba ealtare bayeke bahlale lapho bekhona ngo kange futhi manje Sibuma woza ngeke wena na ngiyakumema
I'm coming La pa you are I try Lord I'm coming Oh Christians pray
Ma Kristu kulegani manje Woza mfowethu oyisoni woza dade othengiwe ngegazi lakhe uKristu amfelayo ngeke uze manje na ake ngikuncenge kuleli hora elikhulu lapho kwahlulela kulenga phezu kweminyango yesizwe iminyango yomhlaba ngeke uze na ngiyakuncenga esikhundleni sikaKristu woza kuKristu ngekathi usengakwazi makube ngumusa futhi kungabi ukwahlulela manje ake siliyamishe Bangaba khona abanye futhi umsuzwana nje sisalindile lapha manje na abahlukahlukene bathatha izindawo zabo eduze kwalabo kusone sikade simlandile sina angazi kungase kube yimina nje kodwa ngizizwa ngikahle kakhulu khona manje yilokhu engikulangazelelayo yilokhu engikuthandayo ngikathi ngisekumfanyana ngumshumayeli nje udade wabo womfundisi washo kimi ngesinye isikhathi wayefuna ngihambe naye emdansweni ngamtshela ukuthi angiye emdansweni wangicela ukuthi ngimiyise embukisweni bengingeke ngikwenze ngathi angiyi emibukisweni wathi uyitholaphi noma yiphi injabulo na ngathi woza nami emhlanganweni ngalobo busuku nganginomhlangano wetende ngangingumfana nje cishe iminyaka engamashumi amabili nanye udala insizwa ngalobo busuku abaningana beza ealtare ngambona ehlezi emuva lapho ekhala izinyembezi ngamkhweba ngathi ungibuze umbuzo izolo ebusuku ngingaphendula namhlanje ebusuku wathi bekuyini ibhili na Ngathilene injabulo enkulu kunazo zonke yesikhathi sami ubone izoni ziza into ejile yanelisa inhlizweni yami ikhuluma ukujula nje ngiza ekhaya
I'm coming
Ithande kumnandi nje uzwa sengathi nje umoya ongcwele ukhona ujabule wenze kahle wenze kahle.
This is preparation of a healing service. Spiritual healing first. The body of Christ.
Lokhu kulungiselela inkonzo yokuphulukisa ukuphulukiswa ngokomoya kuqala umzimba kaKristu uyagula udinga ukuphulukiswa umzimba kamoya. Kanti ekhothamisana amakhanda enu wonke umuntu ukhuleka wonke umuntu esemkhulekweni. Manje kungcono ukucabange ngalo mfowethu lapha ufanele ube nokuthile phakathi lapha ngifuna bahlale lapha imizuzu embalwa kade. Kulungu la kubusise.